wapi kelele ya gavana wetu Mng'aro jamani? Tuna raha leo kupitia wizara ya afya, tunazindua modern ambulance. Jamii yetu ipo salama, afya bora kwa wote. Kilifi oye, yaya shangwe nderemo zipigwe. Kilifi County ni furaha. Gavana Mng'aro aing'arisha Kilifi ya pendeza. Huduma za afya zimeboreshwa, jamii yetu iwe salama eh. Gavana Mng'aro aing'arisha Kilifi ya pendeza. Tunayo kila sababu ya kushangilia kupitia wizara ya afya, ambulance leo twazindua. Huduma bora ambulance ni hivyo kwa kweli ya tunashaka. inavyong'arisha Kilifi, inapendeza sana jamani.